studio tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono heedi be studio tamani yodo sa yo saki kuma do Usman di ko halan ton kabaruji gondi do di joni men zalla presida be mako ganyi kante wonani en to boggi jande to. Yimba na gondi e masimbina de le wuddu leedi men fa hande. Le cercle banka c'est le commune sanga e gundaka na buri noga en neddo barado dabaji kewdi du konama talatare e aral barbe. E on wattu du yimbe wuddu leedi meden an gondi e lonjitaade heedi sahal mali e temede kewde naati gaaw nenno beedo lonjitibe an beedo naati dala du ngurede wuddu leedi meden sukabe sappo e go on balen na gollanobe hore mu en fama ko favori jawdi e le ko ambassadeur am Denmark fabi ko nenno gollidinde signinama bama ko do aral barande jodi ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah mawda e do studio tamani anaba do sappo neddo barado dabaji du nabama ko heba nande nan yo yimbe jomben kabordo be anda ko ngoni kipi e do civilien dedo yontere le commune gundaka kany e mosanga o le cercle bancas de region moti o imasibaji no an gonde wadde watuma premier ministre han yade le region kedena Umar Waygalo fa Pedro dem fam
li nyaloma kenya yimbe le joen kabordo mata li lamu sanga kanko mer gono to holiti wide le kikida ko mudon fu bedo yimbe le ngadina nere fewde e yimbe le nyongitibe wonbe ton gondube dartude nyamduji jatton kedikli hen majjube du ngadi hen wakande be nonde du be jadi e dabaji wondi be kirsiton fa hande le nokuno dotedo banya gara wiama ko yati yimbe le sappon kany en bara le lamu gundaka yimbe le joyen kabborde kanyen gadi dido golleji hecci kenyen lamu holiti wi be do barabe fu le gellel gel no dotta kasela iwata kanko mer sanga gondo nyaloma hande no banya gara o wi wana gube jadi ko be kanyen don son ko memindiri ton ka maydeji matama bangeji di fur o do gotna do momi noddi o wi yimbe le mon ko iwobe nanodi lumo fotoma jaddom du yonkiji mune karbama ido bonanda jan wonti e wadde wakande horejo gouvernement o wonde wadde jahol mudu le wuddi leddi o wi ko ni fana mudu fa jewto yalla hono jam e deedere hani wartira hakkude jamare wonde tonde
fewde wayde nenagu beedotodo godudo ana hud gotnaabe ton non ana kulti o do kabaru fa ngadi du noddanga fewde e gouvernement batte wayde hubugol mangal paden ton e wi mabbe non dabreji ana kani beedenede no yimbe denro ali igono dolo yo maire commune sanga non wonko sefedi adam mahamadou aidara kedana hem mamad samaseku
bin beltaki ko warmon sabi chagal ipugol subando chagal badi didi ma tati denagu kewta do sabi be gonno ga en haybude korobe be don biti tan do hadi fay got heta ga kase bangi goddo metem ngi jogi o yuko bamme tagube ne yafuf atul gutul be nawtorto na ul dabaji di denno suni hultama kapti be no ndi imadraji ninka haklo am tabe nuku do buri hasindinede dum santi sabi der sanga nuku ji kewina gudi kara wontun banuma montun suban gideme bombu yontar hibata so hippugol gul ka dabaji wadaka denna yo hono tan ciagal bunandaji di bedo ngarata dido fabaji ne gala fi nafa
kala kabaruji ni jidon famitaade do whatsapp jo tamani on bay ñu de 7701580801 7701580801 do whatsapp jo tamani lonjitibe wuddu leedi meden du ana gonde e yarude heedi sahal mali non temede kewde naati gaawo hewbe yo rewbe e sukaabe non ben yo baasi itti dum ben do gonno do e be handen do tiidi faabe ndardi laami e on jengaaji du notobe kanko Mohamed Lamine Cisse o kedjaade amen gaawo wongo yide mabbe keddana ko hebani le faccitaango mumin sendebu e Ousmane Yali Bouli
yo yimbe ujunere e teme didi yubbe motti le gendi haabe be ngari gaawo nyungitibe be ana le nokkule do timmay tant ngaji kany nyegeje mo inama ton en dum hollita kabaru tiidala gumda mabbe amadu ongoyba halana won nyungitibe be
am be bora motti
nouvelle nem fu region mopti min jurata douanza koro banyangara e bankas sini andari jati yudum iwobe douanza e koro buri hewde hen wari do ko yata hitande e lebbi jetti joni minen goni warbe arande warbe hewbe mu be le wattu ndungu garno hitande hikande le dabunde wonno ko rewɓe ngari rewɓe ɓuri hewde e muɓɓen.
Ñoŋitiɓe ɓe kollitiwiide ɓe iwi nokkule maɓɓe Cambarbasiji warde gawo. Nde ɓe ngarata laawol iwowo Sévaré garowo gawo ɓe nangi fey so tawe ɗum moƴƴa. E wi Amadou Ongoy Ba ɓe keɓiti ɗalaji kewɗi do laawol ngol.
Waroɓe ɓe ngaroɓe ley tiɗallaji ɓe ngardi e tiɗallaji mawɗi dow laawol ngol. Ɓe mbawi wadde yontere dow laawol wakkati tawe ɓe ngala ndiyam e goɗɗum fuu. Ko ɓoya ɗum sukaɓe ha ɓe taton maayi dow laawol ngol hakkunde gosi e gawo. Jettoje Allah fay se min gontiɗallaji himɓe ana paama seeɗa seeɗa saabe heɗum waddi min ɗo.
Gilande ɓe ngari yokaɓe jooɗaki domde faaɓa. Yo noon ɗum wori heddi Fatim Goro iwɗo Duwanza. O holliti wiide omo yiɗi gollude yalowmo faaɓa jon sudu makko ittude almusadaji galle. Ka woɓɓe ana mila wiide ɗum tan gasata. Ɓe ɓen ndara faaɓa laamu kañi pelle faaɓotoɓe ɓiɓɓe Adama.
Illa ngarmi ɗo mbiɗa defa mbiɗa lonna kadde mbiɗa fisana himɓe jamma mi sottan ñiiri oro mbiɗa sotta du ŋooñi wawtu wawtu. Wattu o ana tiiɗi kay mbiɗa darta e laamunkoɓe paabiromi e nguure. Komin jiɗi fuu yoɓude komin nguura.
Wattu nde ñalowma yokaji tan heddike e yambere ñalowma pelle faaɓotoɓe ɓiɓɓe Adama ana haani ɓe kollita aniyaji maɓɓe lobbo e wallude ñoŋitiɓe ɓe. Hono no UNICEF waɗiri ɗum. O hokki tan ŋaaji jeɗɗi kañi ñegeje. Yo ɗum woni ko Mohamed Lamine Cissé gollanowo studio tamani gawo heɓani men.
Rafi nguura ɗo ana ley wuddu leyɗe meɗen wattu ndungu ƴiwde lewru juin yahde septembre. Nenna e wi baale haalanana en kaɓantoɗe kabaru neɗɗaku jogade ka région o ɗumne région Moti o ana haaja towniji ujunaji jeɗɗi e temedde jeenayi e capanɗe nayi e jeɗɗi nengu fa jaɓɓo ko yaato ujunaji temedde ɗiɗo e capanɗe jeegom e temedde taton capan tato e joyon neɗɗo les commune aji temedere e sappo temedere e jetti région o. Nandu ko Amadou Djire juɓɓino golleji sap Moti wonko Stéphanie kan keɗɗan hen Mamadou Sama Seku.
Ti Allah seeɗa ala ley kabaru nguura nder région Moti. Ɗum fof nder nokkuji ɗi waɗineɗa goni e muɗum ɗi baasi emie muɗum banggal oɗo alahaali o fof. Tiɗala naati e kabaru nguura ka ko ɓuri hewde e yimɓele région o kay baasi wala. Tiɗala nguura na famɗi wattu mo nguri e muɗum joni o. Yimɓele kultaɓe ne jogi telaji nguura cattuɗi e ko ɓuri ujunaji temmeɗɗi ɗon e ujunaji capanɗe joyo wonande lebbi juin juillet e août. Kala kasindiniɓe nguura andama. So en ɓami adadu yimɓele kasindiniɓe faaba nguura wakkati joni o kasindini maɓɓe yoko ɓuri tonne uji uña jeɗɗi e temeɗe jeenayi wonande commune ŋaji temedere e jetti région o fof.
Fama ko ɗu faaborike hono sukaɓe sappo e go on gollanoɓe hoore mumen jawdi ley ko ambassade royaume leydi Danemark darani ko. Ɓen noon yo ƴiwde miliyoji jeenayi yahde sappo nayi ballira fa talki muɗum ndu ciñinama keña Bamako ɗo. Hokkuɓe e hokkaɓe fuu ana gikkani dañal e ley majjun. Keɗɗana hen Mumdi Sendibou e Ousmane Niari Bouli.
Yo ɗum Mariame Koulibaly heɓɗo faaba famok haalani min heddi makko sukaɓe woɓɓe iwɓe kay kulikoro sikaso Moti kañi faaba Bamako holliti wiide gikke maɓɓe yo sembimbinde kawral ɓingu leydiyankaku e jogalal lobbol laamu le nokkule maɓɓe. No laati fuu yokaɓe e maɓɓe ana ndara juujure faaba ngal. Woɓɓe ɗumna gikke maɓɓe yo sembimbinde heejoji maɓɓe kañe wallude sukaɓe goɗɗi yeru maɓɓe heɓɗe nafa mon.
Ndi jawdi faaboto laamu lobbo mo yimɓe fuu gattata koyɗe muɓɓe dow ɓantare ko wawi wadde jam e deƴƴere hakkunde yimɓe cercle
masina.
Faaɓotoɓe kaye faamoka kañi ambassade du Danemark anan domi jababuji lobbi. Ɓe ɓen darda e yimɓele faaɓaɓe ɓe laato wuddu wayltere taggu.
Caggal ɗi lebbi jeegom min jokkina golleji goɗɗi min moƴƴini fedde kande daranade haybude golleji ɗi. Lebbi jeegom caggal mum min jokkina golleji projet o ko wawi nafude. Watti joni o ɗi golleji nafa majji sukaɓe keɓan fuuɗu ɓuri neɗɗo goto goto fuu ballaɗo dow majji. Min jokkina heƴoji ɗi ponno haniri e ɗum wawi wadde fa sukaɓe woɓɓe keɓa nafa muɗum kollita projet ŋaji goɗɗi ɗi jiɗi wadde e cuɓe le lebbi garoji
dans les jours à venir.
Studio Tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe.
Fanda kabaruji région ŋaji meɗen keɓen faamu hono walde irsuba alwakki ley waɗi beete hannde maajere ley ngallure gaw ƴiwde nokku rond point o yaade tuggade hono nokkure luumo jemma gofannora o. Yo ɗemƴinde laamiɓe ɓe alhaali no laawol hakkunde Sévaré e gaw ngol wurri ni fa warde du e wayde ndenagu daɗɗo sifa dow laawol ngol. jom jawdi goto du ku calata hokki lonjitibe saha leedi meden nyamri e kalisi botoji nogay mbayeri kany e ujinaji nogay o hokki ben kay dendangal bale hala nane em beedanoje hono ngure dole le meldo wadi hono batuji ngam mudun jiwde nogay jena yaadi 28 juin 2019 yo wadde fa hono hawrbe hen be fu darano bawde ngure gurnoje godude le region o ndagu wattu jurni do do kadule edi do kabaruji kedde hel alfande yotere me ane yeso yen tawde ko waral